talaalada ayaa ku sii socda Iowa iyada waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa ay soo tabinayso sagaal kale oo COVID-19 ah 404 kiis oo kale loo xaqiijiyay maanta. Degmada Woodbury waxaa jiray 25 kiis cusub oo laga daray wadarta tirinta 24 saac la soo dhaafay. Guddi Golbolood ayaa kulmeeyey beri si loo dejiyo qiyaastii rasmiga ah ee dakhliga canshuuraha gobolka. Sadaliinta xoogan waxay u horseeday kartaa jamhuuriyiinta aqalka inay aqbalaan qorshaha aqalka sanadka ee Iowa si horey laga socdo canshuur dimista gobolka. Laakiin wicitaan ah oo lala yeeshay wariyaasha subaxnimada maanta afyeenka aqalka Pat Gracely wuxuu sheegay in sharciga sanadkii 2017-ka uu ku jiro jangooyga in ururintii canshuuraha dowladda ay tahay inay koraan ugu yaraan 400 kiiba ka hor intii aan la bilaabin dimistii canshuuraha. Taxiinaha canshuur dimis loo ballan qaaday ayaa si toos ah u dhaqan galay sanadka 2023. Daqalaha meelaha miyaga ah ee 10 banaan iyo gobolada galbeedku ayaa u maaqday inuu ku socoto cawaro rikood ah sida laga sheegay daraasad bilay ah oo laga sameeyo banaanka maanta la soo dhaafay. Isugeynta guud waxay gaartay aqriteeda ugu sareysay tan iyo markii saxniiminta bilaabatay 2006. Isugeynta guud ee sharxa kamiyaga ayaa kor u daftay in ka badan 18.9 bishii Maarso laga bilaabo Febraayo 8. Dhibco kasta oo ka sareysay 50 waxay muujinaysay dhaqaale horkorey, halka dhibcaha ka hooseeyay 50 ayaa sii dejinayay dhaqaalka sii yaraanaya. Suuqa guryaha adeeg ee sii siri sanadkii la soo dhaafay ayaa sii kiciyay 8.5% kor u kac ahaa qiimeynta guryaha la deegan yahay, sida laga sheegay tirooyin cusub oo kusoo baxay xafiiska qiimaha magaalada. Qiimaha magaalada John Lawson wuxuu ku sheegay Sioux City Journal in kororka qiimeynta guryaha badanka ee magaalada Sioux City qayb ahaan loo aneeniyo dulsarka hooseeya iyo qiimaha dimista guryaha, taasoo ku hor qaaday qiimaha sare 20-kii. Warka wuxuu ku keenay Seaboard Trim Foods oo ku taal Sioux City, Iowa, ida si sharaf ee lasoo tagaraysay bulshada Siouxland ilaa 2017. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Seaboard Trim Foods, fadlan booqo siouxcityreport.com.